kuongea uongo. Mara unataka ukubeli milioni tano. Instagram wendo bingwa wa skendo. Meme unanifuruka kama movie na kibongo. Bribaba mbago wa mbago. Kama kudanga danga kido. My baby basi danga kido. Kama nakunga kido. My baby basi vimba kido. Amini wewe mtu. No mefala mimi ni wetu. Wanafikini watu. Baby you know me, I love you. Unani chekecha, acha kunichekecha ule. Unani chekecha, unani chekecha. Unani chekecha, acha kunichekecha ule. Unani chekecha, unani chekecha. Unani chekecha, acha kunichekecha ule. Unani chekecha, unani chekecha. Unani chekecha, acha kunichekecha ule. Unani chekecha.
DJ Wiz.
Lato kwa rafiki zako, nauliza watawan, yeah. Mpenzi mi wako, uko peke yako, wengine sitaman, yeah. Sisi hapa kwetu tunajua kupenda tutaman, my baby you know, no, no, no. Sisi hapa kwetu kofi tunamaliza chumban, my baby you know, yeah. Kama kudanga danga kidogo, my baby basi danga kidogo. Kama nakunga kidogo, my baby basi mimba kidogo. Amini wewe tu. Hakuna kama we kisura mpaka wawawa. They call me bad man, the killer. Akiza shot ya tequila. Ulimbo jaza watu wamezila. Wanchara mera. Staki kiki wala drama. Nasieni kwa sangoma. Unatushanza kufanana. Bafana bafana. Staki kiki wala drama. Nasieni kwa sangoma. Unatushanza kufanana. Na 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 na. Wanaitika, wanadata na wewe. Wanaitika, kwenye club, kwenye bar. Wanaitika, masponsa wada. Wanaitika, wanaitika, jinsi wewe nivotona. Wanaitika, toto nyuma menona. Wanaitika, Singida Dodoma. Wanaitika,
DJ Wiz.
Ulabia, chuchu saa sita, wanaovizia natangaza vita, sigo la kuvunja chaga. Una kila sifa, unavyonipo na niwoga, unanichizisha. Staki kiki wala drama, nasiendi kwa sangoma. Unatushanza kufanana, bafana bafana. Staki kiki wala drama, nasiendi kwa sangoma. Unatushanza kufanana, na 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 na. Wanaitika, wanadata, wanasha wewe. Wanaitika, kwenye club, kwenye bar.
Kama tukani gita, nikasima
wanaitika.
Nasubiri kukicha, oya inama. Oh my god, najisikia vibaya. Wajisi ulivu sexy mama, mama sexy. Mbaka minaona haya. Oh my god, oh my god.
Najisikia vibaya.
Wajisi ulivu sexy, sexy mama sexy.
Mbaka minaona haya.
Aki unofani chemba mba. Mtoto fani kinanda. Nakula mbaka maganda. Pensi ya vina kikuru. Sikura fani majanga. Kabotili mezama. Nasubiri na zichanga. Leo ama tomorrow.
I joy. Weza kumi I joy.
Oh na enjoy.
I joy. Weza kumi I joy.
Oh na enjoy.
I joy. Weza kumi I joy.
Kuona kwa kideo, kwa jinsi ulivyo matata, fanya iwe leo. Sema nataka tuende wapi leo. Ibiza, Ibiza, yeah.
Una enjoy, una enjoy,
una
enjoy.
Una enjoy, una enjoy.
Acha butu butu mpira pasi. Na ulimia sita hamsini kama mwendo kasi.
Oh my god,
najisikia vibaya. Wajisi ulivu sexy mama, mama sexy. Baka mina ona haya. Oh my God, oh my God.
Can a friend a get it too? Can't count them when you come at this. Can't so many come in check a dog, dog, dog. Nothing much of your
whiskey.
No go power to young and dog, dog, dog. Nothing much of your whiskey. No go power to young and dog. Tepe tepe nyanga nyanga. Chibange manya manya. Fili. Oh yeah, oh yeah.
Wako wanangoja sana kufinishete. Lengo la wakubwa ni kupenetrate. Uje ni kubebe mgongoni. Madia. Tucheze michezo ya utotoni. Madia. Kwa fura ntaza mapo machoni. Madia. Oya. 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 Oise. Kinanda. Toto sauti ya hii. Ya kutoa nyoka pango. Somba kiwa nani, kama ndege mtu. Tupa shuka uje kumitanda. Hebu shika panga uje uleme shamba. Sing for me, sing a song wa kinanda. Ukichoka sana jilaza kwenye kitanda. Niva jino gesha usoya. Unde wafunga midomo. Uchama lipsiza kosho. Watu shika nilikono. Niva jino gesha usoya. Unde wafunga midomo. Uchama lipsiza kosho.
Watu
shika nilikono. Uje nikubebe mgongoni. Madia. Uteze michezo ya utotoni. Madia. Kwa fura ndaza mapo machoni. Madia. Oya. 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 Waisi wazi.
Toto sauti la hii. Ya kutuwa nyoka pango. Sauna kibu.
Kama mufi na kibu.
Kama nege mitu.
Danga danga kido. Ma baby basi danga kido. Kama nakunga kido. Ma baby basi vimba kido. Amini wewe tu, dome fala mimi ni wetu. Wanafikini watu, watu. Baby you know me, I love you. Unanichekecha, acha kunichekecha we. Unanichekecha, unanichekecha. Unanichekecha, acha kunichekecha we. Unanichekecha, unanichekecha. Unanichekecha, acha kunichekecha we. Unanichekecha, unanichekecha. Unanichekecha, acha kunichekecha we. Unanichekecha.
What's up,
baby? My baby, you know.
No.
Sisi papa chumbapo tunamaliza chumbani. My baby, you know. Kama kudanga danga kidogo. My baby basi danga kidogo. Kama nakunga kidogo. Baby basi vimba kidogo. Amini wewe tu. Don't me follow me.
Nipate shida giza mapenzi. Kutwa
mwenzako sijisiki.
Kama nataka ishi tena
kukosa mama sita.
Sili tena kusema ujike tonta kufata na saa tisa.
Sinaro yangu kubukuba.
Tena naisi wendo chaza cha mapigo yangu
kudunda.
Mwenzako niko vibaya. Usinifanye nikachizu we mtoto ebu acha romba.
Utawariki mundi wa pezi moto. Aniachirisho pisanti wa mapezo toto.
Ehiyo
mitapenda sana.
Mitapenda sana.
Osito jali ana umri gani. Mitacho jali kama napenzi la kweli wangu. Osito jali nisampuli gani. Nitacho jali lake penzi liwe kweli kweli. Oh my darling, my sweetie potato.
Ceremony
sponsa kredito. Soma e shito shito. Oh baby umenikamata. Nitaongea kitu gani. Mwili umenyonyea. Nikuvalishe vazi gani. Utameremeta baby. Nikupeleke nchi gani. Tama ta enjoy. Kona kitu kwa kama mini mchafu kwenye mahaba. Ikisha zama kutoka kuri. Achijua kama nikorafu kwenye mapenzi. Ikisha zama nimboko kuri. Subiria nipate, je tukose tupate, sinumie nidate. Awe tayari kwa yote, tulipiza mikate, sina noma. Osito jali, ana umri gani. Nitacho jali, kama napenzi la kweli wangu. Osito jali, nisampuli gani. Nitacho jali, lake penzi liwe kweli kweli. Oh my darling, my sweetie potato. Ceremony is no sacredito. Shoma e shito shito.
DJ
oh baby umenikamata. Nitaongea kitu gani. Mwili umenyonyea. Nikuvalishe vazi gani. Utameremeta baby. Nikupeleke nchi gani. Utatamba uta enjoy.
Easy. I want it.
Come mix slicer.
Download kupitia ngomakalimoja.com. Download kupitia ngomakalimoja.com.
KBK Music.
DJ Wiz.